Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Fanya vingi la kusema kwa kwa pana no. So kama tiba naipata tumini kwa sawa. Mama mjini kiki drama swezi kudoka ya wapata. To leave my pants kwangu so business. Upendo wako nanifanya sio ni weakness. Nisha kuwa garesi, ukazi toa stress. Unanepusha na magomvi so na car fresh, yeah. Kweli we ni dawa, na ukini padawa, mina kuwa sawa, yeah. Jini mambo ni mengi, I swear.
Sita upepo mkali, sini ate, uniahidi, tutakuwa wote. Kwa ziki ama sina hali, sini choke, uniahidi, tutakuwa wote. Hako, pona pona pona,
dawa,
all medicine,
dawa,
weni dawa,
dawa,
all dawa. Oh, medicine. When you die, oh, medicine, medicine.
Yeah, kweli weni dawa, na ukinipa dawa, mina kuwa sawa. Yeah, mjini mambo ni mengi, I swear, siwezi kupagawa.